ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam hannde alarbaare sappo e jeenayi lewru novembre 2014 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓurima silma capanɗe nayyi e joyi kunaari kañe gimɓe lafu Bocar Sor woni ɗo kabaruji ɗo nun jiire e gaañi Kanté gooni to ɓoggi janɗe to on kumpitirta hannde dow wiide dental baale leyɗe aduna wiyetede crise groupe nde enna daardi laamu kañe pelle murtuɗe enna saabi de ɓe mbiɗe heñata heñade so tonge talki wala fuu ko nafata ministre cellal o kañum wi ebola ñom muɗum o enna calɗe muɗum mbaati e ley mali nden noon o hollitu ɗum sugolle makko fewde hono ko yimɓe cooɗata sa ndentoro e sana gujo ko maire commune nayi ɓo enna o wullike dogotorore nde enna ɗum wentende clique pasta nde enna gaam e hakkille makko kamɓe jaaten nani ñaw e bula o ley baba ko keñe sugolle jokkolɓe tato nangama hakkude kidal kañi e gaw ley kamiyoji ñamri ɓe gonno ley muɗum kañum e hono dawannoɓe kañum woɓɓe kase iwannoɓe alangérie warde gawo bisimilla moɗon studio tamani kaldal cikital aljingal enna ndenno hunde jango fuɗɗen tatta toon ene ngal nanna hunde fuu jokka nanda e no hunde fuu jokka ɗatowal fes saabi hollitide dental leyɗe baale wiyetegal crise groupe ngal ena ana ndada laamu e pelle murtuɗe kala ne ñoƴƴa ɓerɗe muɗum en yalla kaldal ngal ana feewa ndende ɓe kulliɗi hunde fuu gon jokka ɗum woni ko nafata ɗum woni ɗum ko ñiɓata banggal yo ko ha sariyaji keɗoɗen barke sise
walde dental leyɗe aduna noddetendu crisis holliti wiide newnoɓe kaldal e kawral hakkude mali e pelle murtuɗe ɗe hana jaɓude tonngude talki ɗi le yeebaare walde nde jertike laamu o hollitide ɗon wiide gam nde laamu o ɓooyi yettoyaaki ley sahal ngal ɗum ana waawi waddude tiiɗallaaji kewɗi ley sahal mali ngal talkuru ndu holliti wiide pelle murtuɗe ɗe ana haani hokkudirde juuɗe renta reena sahal mali ngal fur walde nde waajiki alangérie wiide ana haani ko algérie fiya dabareji kanɗi fiyeede faa kaldal e kawral hakkundewal heɓe ko sen ɗum sembintina dabareji piyaaɗ ɗi faa pelle murtuɗe ɗe ndenta njaha ndenoya yimɓe e jawdiji muɗum en walde nde facciti faa laaɓi rafi kawral gongal hakkunde jaaliñ en sahal ngal ndenno walde nde ana yeli dun ko jama o fuu joddo so kalda hokkudir hakkillaji fade talkuru ndu tongede kasen dun ɓe kolliti wiide talkuru fuu hanaka tongede so wana député en mali ɓe joddi so kaldi so kawri dow muɗum
balli fiɗo dewtere kaldal alge ngal mbiyete jean hervé ezekiel kanko mo holliti wiide seko gadio ko yawde so tonga talki ɗi enna ɗi ñiɓali wala fuu ko nafata e hakkille makko kawral dow ndenago yimɓe woni ko an nafata hono muɗum wala kede ɗe Oumar Waygalo
kulle ɗiɗi ɓuri nafude en wakkati joni o ƴeewen ɗum wonono saha leydi ndi worrino sa ƴeewi deƴere wala ley nokku o fe so ɗum wonono kaldale kawral ngal ana wara fa signinedu jama wattana ɗum hakkille saabi de wana signindegal law law ɗum watta so jaam e deƴere warta ley nokku o wakkati joni so ɗum wara fa ɗum signine miɗo mila yimɓeɓe furdu ana kaani weltade dow hen tawi hono mallikoɓe ko ɓuuri hewde leydi ndi fuu iɗum nafa ɗum en du hay ɗum ne so ɗum wara fa ɗum waɗe ɗum wonono yimɓe ele jalini gomɓe ley leydi ndiɓe ana kaani ƴewtede fa ɗum gasa misal wakkatiji hono batuji juu juure en nafa yetto yo hono wotteji goɗɗi kasen antoon du ana mbawi waɗede ɗum woni ley saha leydi meɗen ndi
sakiraɓe tinne neltirommi va hello fijo studio tamani go onno mi jango modon kany studio tor go en kala on jarama tamani wala fuɗɗo ñaw ebola o mata ley mali kasen ka ministre doctoror o kañum holli sugolle mum fewde hono ndiyeleɗe yimɓe coodata sa anan gujoɗo en fa ndentoro ñaw nades kanko o duño kanko mo lamdodiri e markace taw kanko mo mbajoto ɗum ministre cellal o keɗeɗe Oumar Waygalo
wakkati mo kalnanmi on joni o wala fo hono neɗɗo jaatimo jonte ebola ɗe daaɓi sona ɗum wonon doctoro goto mo anduɗon o nebammeji ɗum woni ko yimɓeɓe nawtorto wakkati joni o ko sa ƴeewi wona nebammele ɗe fo moƴƴi hono ley keeri leydi meɗen to wakkati furɗa taw hono yimɓele bon reɓe antoyeɓe ñemba ɗum woni hono ɗe nebameji a tawan ɗe moƴƴa fewi wakkati ko ɓuuri fuu nafude yo lotirde wakkati fuu juuɗe muɗu ɗum woni orgavel fa yettoyo hono sabunde en
maire commune nayyi ɓo bama ko ene wullike clinique pasde ɗum woni dogotoro nde enna yalla dogotoro nde enano udde fa bada kasbiɗe ɓe hollitim wiide kayre jaaten nani ñaw o e ley e bama ko guila noga e jeɗɗo lewru octobre ƴaɓɓinndu enna imrena kili mayga mo lamnodiri to hono wo jokka e koro commune nayyi ɓo mbiyetoɗo silma baccili keɗoɗe barke sisi
on a déposé
maintenant ni talkur wulango fewde e suudu docteur rembié tendu clinique Pasteur ndu maintenant no ino tribunal commune 4o sabi menen meden miila kambe jaati sabi mbini so nyaw jonte ebola o saaki e leedi ndi li wattu joni o hono hen pamirton wiide hono ndu suudu docteur mawndu waawirta bamoyde nyawdo nyaw jonte ebola falla gine so wadda dun leedi meden di tawe kambe be anda nyaw jonte ebola o woni joomun tawe ne docteur en mawbe dunke en fu le docteur nde gollata an haani ko kambe be ngada imali be kambe hen tajoral wiide wana nyaw jonte ebola o woni joomun fada mabbe waddude joomun leedi meden di sabi nyawdo o lagine iwri hom fu ne an andi lagine hande nyaw o hebi ton sembe fasanne kasen dun hokkude tew mayda o yimbe miside loto e joomun be anda fu ko woni e joomun sa jeewi be yimbe goddintina be fu fa warde suka docteur mayda e nyaw o sabi mabbe ko menen men dartata jonde dun woni uddude suru docteur ndu fey ndu iwalle commune carte
pasteur sur le tour
len holitide la woldi do boldo kaldal aljengal en an wade e hono haade studio tamani do en do hono kawral sariyaaji donne nan hono fu jokano hanire kala fa yoto hono fu gono kabaru nedda ko kala bete hande hore jo parti ji politique luto dirdi e parti ji hono ndawri doji e lamu en jidi e yodobe halaji denno halaji tati won ko buri fu lolude be ko kalto hala mudun woni don hono lamu o lamura hande ni en fa yoto kabaru de na go imbe kanyum e dewtere kaldal aljeni en e hakkille mabbe hunde tido hono fu gono jokka ko hani uddede an han ko te doktor en han uddede sabi kayde nani nyaw e bola e leedi meddi dum marbe galo tawama to en mo nanondire amadou sisi kedo demo
pochon haali gil arande de wi ha koy lamu hayba kulle fe en golle linde joni e modja lamu yar tiagal anana gollirta e njabaaki be mbi noome demi fenobe hay hande ala fetti omo don suru kaas fmi wari wi arid enquête wadama enquête wadama andama vraiment kaas wujam fahi bon joni ngi traka e be kan wiide be fu jube ibe lamu o be nja sare be ngal juge be yarum so wuji lamu itere lamu ya wadde juge jonte ebola be kali min bide e fuda andi ebola nari mali le guiné yeven kure mali non fu to frontière yimbe hewto ngoni joni yeven ma en bien lewru frontière udde ndawren dabere no golipe yela docteur embe yela haybobe an ngade condition ngaji fa tawé neddo fu nato leel iwr lagine fu tawé an duré yewé la wagnona la wala ñaw
den no holitide wattu hakkilaji ko tan aljenne en parti ji politique yogaaji hono senasa fasawre be kanyu tawdataake e dewtere kaldal nenna gawdal aljeli ngal en sabide be jidi kabaro e do yedo be halaji betande on jarama e hedade
tamani tamani sijo tamani
sakira be jeba region ngaji me ko wadano en hodul ci debi de sukabe worbe tatombe hono jakabe kippinal dubbi nogay an gonno ele kamiyoji nyamri be ibannobe alangeria de gawo hakune mudo e kidal won ko be don nanga doka ele bakati le dido kamiyoji politique ko buri hono nyu ulle jaddunyo tobe chapande nanyo won beta hande kay won ko jangina do nyaw e bula o an han ko den be der norto e mudo sabide kirito en ambe kebano be dinira e do bangal labal dun hebra nyibira to beta o en sukabe jenesu duanza be en mballira makaki cinnirdi den hono buwirdi en fa yotto radioji radioji fa yotto hono hono fu jokka hono burwe tije ko nande mudo en yalla fa ko sudam ko foti miliyoji nogay kalisi sefa den woni kanyu jate hono jani wallirde do nokuji hono duanza fa yotto commune tatbo e jeegobo bamako do en motti kanyu e sufur lay tumbu fa yotto e gaaw kenya batu fuddi moti fa yimbe hono pammineto eno kabaru golle jikere du foti jogorede ne ena bangal hono bu yedugol den hono jakkare keni kany wulare en jian duno natirta eno yaltirta kala e lebi hono hulle fuddi cenno yawde en dema awle kany margol dawaji kala no foti jogorede kaja do leydi suede den do ley mali do en kany o yihino jenne to en gila kenya fa mo jewa hono ko mbawi notradi to jenne ko to en ko na e le hawalu medo no rendo to kala yimbe chapande jotto dokete ton kaaki hono masengaji be gollira ton siga son ko be hebi remude hikka ko futi million goto ton rimo den an han ko tebe kulde an futi ujinaji den temede tati chapande joy woni ko dun dun an han ko tan gonde mudum sotude to en fa goldo yeygol fuddi e leyla mo sigaso kala nan kede fa hande e hedade jokke hedade on jarama.